bangi bibaba uko nabalwa nami amna wa mani tembele mwe bangi bibaba kodwa uko nabamelene nami mina na wa mani o sintembele
iqiniso ukuthi thina qiniso mfowethu saphi ukuhlabelela nokuthandaza kwathiwa mina nawe asomemeza sakuba sayisa kumthandaza mina nawe simdumisile uNkulunkulu simemeza simkhumbela sikhala kuze kube manje sikhala sibuze ungabona ukuthi esani lesikhala esiphakathi kwethu nokuphila sinokuhuba kwabantu bakho bephila uma siphimisa okungaphakathi kithi kepha thina sifolwembisa ngaphakathi baba singabafanyana abathanda ukusidumisa ngomculo nangomthandazo osabela nenkondlo sipha amandla sifisa ukondla imindeni yethu ekhaya lokhu wakufaka kithi akuphilise abantu bakho kuphilise nathi ngalo mculo obuciko wasipha wona asizuzi lutho ngaphandle koduma indlala kanye nezitha ingcindi eziningi baba zibonakaliswe ngokuphila kwethu uma bephila abanye ngalo mhlabelelo wethu nathi asiphile ukwazi inselekahle mahlathamnyaka